asase bɛda ne abutu ahemfo nyina bɛtwam nanso yɛne awurade yɛ nyankopɔn nkyereampɔn yɛtwerɛ no no ɔntwamu da From the beginning of this world to the end, to the rising of the sun, He is Lord. He is God. No challenger. No challenger. We in the man. Jesus, yes, sorry. Be poor, my son, kunisu.
Ahin munin. Arriba.
Shabai.
Yamanasu.
Yampa. Boy, you know.